ZambianPod.com. DJ Louis.
Let's go to the end.
Top of the hood.
DJ Louis.
Chino Tata.
Siuza Chita.
Usovela na mutima.
Siuza Chita.
Ulinama na maboza.
Siuza Chita. Siuza Chita.
Chino Tata.
Siuza Chita.
Uniponde ya balas.
Siuza Chita.
Unalishu wazo sula.
Siuza Chita.
Was a chance, so she was a bummer fight. I am made this way, all because of all you, because of you guys. Now I'm a tiger, sing with your lepo. Munga ni mahai, na fona sa soleko. Bango seka seka, nangu sina seke sepo. Money drives people crazy, let's say lokeko. Kumba sana lila, ndishi alamu ya lila 05 shop shop. Nifunika nange namo, nisa kila ndalama, sisa kila na wanzanga. Munga kusepambo, zikangena zibazako.
Siuza chita, siuza chita.
Zikasila, zima silizana nzelu.
In a life na pita mwanti unakala believer. Nipo shinga like a woman who's about to deliver.
Hello siza kasi yapa monga fraka tifialiva.
Onepa kwoja wa monga mazi mukaliba.
Recent reason kumedi monga ni Mr. Bean. Tika pita atipa monga ni water ama bean. Hapa vintu vambo chinja vani itena wa king. Ati branch boss boss shiny kona kapin.
Siuza chita. Siuza chita. Siuza chita. Siuza chita.
Chino taka.
Siuza chita.
Download it from ZambianPod.com.